tirakoobkan oo ay sameysay wasaaradda gaadiidka ee dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in dad ka badan 4,000 oo ruux sanadkii ay ku dhintaan shilalka gawaarida, iyadoo xogtan daaha ka qaaday inay ku dhaawacmaan tiro ka badan 20,000 oo kale. Nuur Cabdulle waxa uu ka mid yahay darawallada ku dhaqan magaalada Wajeer ee ay gumaysato Kenya. Waxa shil uu galay ka soo gaaray dhaawac daran, kaas oo loo qaaday dalka Hindiya, muddo kadibna dib ayuu u soo laabtay. Waxa uuna hadda joojiyey safaradii dhaadheeraa ee uu geli jiray. Haddaba waa kan isagoo ka sheekeynaya xaaladihii uu soo maray.
Waxaan ahay darawal, ilaa 16 sano camal aan gaari waday, accident ayaa soo gaaray, muddo xanuunku ahaa. Haddana gaariga wadatankiisa taa way ugu dhib. Accident wuxuu ahaa sanadka hore, wuxuuna iga gaaray lugta sinta dhanka midigta. Haddana markii rukuuca ama sujuudaya kor muu istaagi kara. Naafa ayaan saas u noqday, truck driver aan ahay, gaari weyn gaari yarba. Haddana cidda qotolyoonkeeda moogi meel dheer ma gaara. Ilaa cidda ilaa magaalada gudeeda, haddana waan iska laabanay. Meel aan la midayn laguma wadi kara. Saas ayuu dhibay soo gaaray. Alxamdulillaahi. In ciyaal lahaanahay qotulun in raadi ay ugu qasabtay macnaha taksiilan ku soo noqday.
Xilliyada roobka ayaa waxa ay sidoo kale dadka ku dhaqan gobolka Wajeer ee ay gumaysato Kenya sheegeen inay dhibaato ku qabaan wadooyinka oo aan laami ahayn, iyagoo tilmaamay in dowladda Kenya aysan waxba u qaban.
Waxaa dhibaato weyn uga haysa wadada weyn. Dad badan ayaa nooga dhammaaday, dad badan ayuu dhibaato ay kasoo gaartay. Waqtiyaalka holidayda oo iskuulada ay xiran yihiin, runtii dadkayna aad bay u safraan, wadadina laami ma ah. Wadada anaga dhibaato weyn ayay nagu haysaa, muddo badan ay laami la'aan tahay.
Dadka reer Wajeer haddaan nahay, xaqi aan ku leenahay NTSA sida aan rabno uma helno. Awalan NTSA baahida zaa'ida noo haysaa.
Dhowr jeer laamaha Kenya u qaabilsan waxay ku sheegeen ka hortagga shilalka ayaa soo saaray awaamir iyo digniino lagu xakameynayo shilalka sida isdaba joogga uga dhaca dalkan, balse weli laguma guuleysan in arrintan xal loo helo. Shilalka gawaarida ayaa ku badan Kenya, waxaana ay galaaftaan sanadkii nolosha dad aad u badan.